Na uruwa lero nga ku Uganda Human Rights Commission utuasaze on legal team yonanga bumujirabye nga tumaze okutula naba family tulabanga Human Rights Commission etekeddwa okubawo ebyenjawulo byekola mu mateeka kubanga ekiwandiiko kye yafulumya ku lunaku olwokutaano kyalaga nti bwe twakyalira Honorable Kyagulanyi twasanga embeera ye si nnungi. Uganda Human Rights Commission ebintu nga biri bisatu byetaako byebituleese wano. Uganda Human Rights Commission okutwala obuvunaanyizibwa obugiweebwa mu nnyingo atano mwesa okulagira nti Honorable Kyagulanyi atebwe kubanga asibiddwa bweru wa mateeka. Personal doctor baamugaana biwandiiko biraga nti bamujjanja bakino nekiri boogera kumukuba mpiso tetumanyiera mpiso baamukuba zaaki naki kati nga ekiteekeddwa okukolebwa kwe kulaba ng'abasawo akkirizibwa okumujjanjaba abasawo aba